kichwa naandika hivi sasa sio utani washikaji wanalala miko na shindwa form ni gani kitani pata shika nini unazani mazingira na changia nafanya tudanganyike ili uwe kwenye njia ni lazima ubadilike na usijalo akikandia waambie watoto wa kike wenyewe watatulia wasikufanya unyanyasike na chekesha sana na pia nakatisia vile watu wanafanya bila kufikiria mikwangu no hapana bado nazingatia nachambua kwa mapana siogopa kichukia mimi nafanya hivi na sifanyi kama wao nafanya kwa majizi siku zote shauri zao sitabaki simulizi kwa hii mitambao sitabaki simulizi kwa hii mitambao
wanasema kau nafanya hivi fanya kivi mana squeeze iko hivi
kwenye game yetu na easy
to break through mana squeeze
nigga mainstream met me who I am introduce me to the fam and they give me that fam they told me what to do what the picture on the view nigga grind so hard kila nachofanya kinatoka kwa wao wako has mimi ni chanya kuziboost levels zao niko deep kima wazo kiutendaji niko zero na waza nachopenda natenda nachopenda wao kwa faida zao haiko right niki rhyme kwenye rhyme style nisisikike kwenye media niwe very quiet wan invite me hata niki vibe iko tight just count me ngoma tapakuwa website nipo doe nitoboe kwenye game bongo nsiwa boe wanitoa kwenye milolongo mimi ni bongo cast kwenye roots za michongo tumiki kani kolupango
wanasema kauna fanya hivi fanya kivi mana squeeze iko hivi
kwenye game yetu na easy
to break through mana squeeze
si rhyme nilivyo navyo na rhyme nilivyo navyo si rhyme wanavyotaka mina rhyme navyotaka mtumwa kwenye sanaa wala kibaraka mziki wangu hisia zangu brother kaka pesa naitaka ila misingi siwezi acha HOP HOP do the fullest me and my crew sana kwako shule MCs wanakana nafsi kuwa kama yule wanaolazimisha kushine wanatumiwa bure wanapangiwa vipaji vina najisiwa imba hivi vaa vile wanaamuliwa watoto kike as usual wanaliwa gharama za mtoko twila nazi liwe maziwa I'm from the sewer so sistuke nikichafua I got love kwenu na si respect wa bana pua so love though wonder why sijatusua
wanasema kauna fanya hii